bullshit, no a bullshit. Bejechi deli, Mexican a lagavil, dogo a ke bibo.
Oye,
goje ni wape story kuhusu mimi na huyu shori. Hatujajuana kitambo kama ye na kabachori. Ye baba Kaila ndo alitwita Magufuli gang. Alianza kunizingatia kwenye verse ya Konde gang. Na nikampa tahadhari Konde chopa kano mbali. Nikampiga kimoja tu cha mshua lafu chali. Na nabati ya nikuta enzi ya male. Lakini ndo hivyo jenzi wanapenda mapenzi ya wazee. Simlaumu ye ila na kampani mbaya. Mana kanza kunipenda toka enzi ya Jakaya. Kaka yake boy ka eji sawa na Nakaya. Nani zaidi akamulize Abdala Mwaipaya. Walinchukulia pimbi nikawakaza wote. Yena mwindi yana kampani yao yote. Akiniita mina enjoy kusema akanipaga upenyo na aminika play bad. Nikamkaribisha uswazi take away kama chege. Akauliza siku wazigandi jendi nkampa mbege. Akaanza kuruka ruka kama anacheza rege. Nkamwambia mie muhuni ila sivaagi mlege. Ana beshte yake toto nehi nehi mixa uswazi na nyodo. Kumbe familia ya wakazi. Siko serious lakini kwangu mtoto ya yeah, toki. Tamfata live na Jose kwenye karaoke. First time nimekutana naye ni Mbezi Beach. Ana PSP anacheza Chelsea na Man City. Kaongozana na wadogo zake na waita sweetie wanaosafiri binafsi. Vipi ningempa lifti mara ya pili kumiti. Ilikuwa ni birthday party. Wenzake wana vinywaji ye yeah, anakula kliti. Sivyo msoma kumbe my mother told me my father say what your name.
Jabesh by the way mina shobe.
Mini back D, dabi D, dabi D, dabi dabi toe.
Oh, I okay. Like your name.
Thanks mami toe, homo upanga ila sasa nimepanga masaki. Na kwa brother nikibamba ila mikule spata. Sister do fresh, minwe sharobaro
bang. Uwe sharobaro.
Niwe sharobaro
ha?
Yani sister do fresh, minwe sharobaro. Ata kikosa nikifoka.
Please, foka kisharobaro oh. Bang.
Bana sister do fresh, sister do fresh. Alafu na nagawa cash, na nagawa cash. Yes, mdogo wake wa kazi. Yes, mdogo wake wa kazi.
I don't need flesh like oh.
You need the fresh like me.
I like sweet things.
Oh, so you need the fresh like B. I'm a funk bongo flavor. Fresh like B, about touches.
You're fresh like tea.
Guys, kusu rap, kuna watu fresh like we. Skoda ghetto chart bibo, fresh like yeez. Usalama upo niko fresh like tees. Sata tema yai, hawa soundi fresh like these. Kinacho nivutia baby, hauna ego. Sio tu moyo, yombe mapafu ni kupe figo. Jogeto ni kupelege, tumpaka kibo yule shogako. Mwindi mwambia simogope bibo. Sista do fresh, minwe sharobaro bang.
Uwe sharobaro.
Niwe sharobaro
ha?
Yani sister do fresh, minwe sharobaro. Ata kikosa ni kifoka.
Please, foka kisharobaro oh. Bang.
Bana sister do fresh, sister do fresh. Alafu na nagawa cash, na nagawa cash. Yes, mdogo wake wa kazi. Yes, mdogo wake wa kazi.